on.
Green, green, it's green they say, on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still.
It was all a dream, a better life on the greener side of the hill. Kafudu Hela, when I got that, it was poverty still. But who no one I met on the street is real. Destitute mother and child, it's nose that kills. Kumo kesefo for a kere paka lata my lap. I don't follow a good man, pinyo yama khatap. So mama wish me well on this journey to stardom. I hope I do you proud from Montiwa to Harlem. Kisubela la naka trying to avoid these tyrants. Siringo se siru limi shining Kimberly Diamonds. Se siringo mu limi shining Kimberly Diamonds. Come the next spring, I hope we're raining in green.
Green, green, it's green they say, on the far side of the hill.
I hope I do you proud from Montiwa to Harlem.
Green, green, I'm going, going to where the grass is greener still.
Episode, kids are dead. Kota siya mahusiya mihotelela wako kaya green. Yalo mahulo amadala kiriki moki libile moki morning tirelezo tabo linyakalo moki morning tirelezo tabo. Excuse me to my nation, check you got to pay attention, cause this is my invitation. Raise up your pretty voices, cause I know you've got your choices. Come up with good solutions, only man kapa man only guy kapa guy inna litsa po di rakhata uta ban uta zwelela tepi so kitwa day mahulo amadala kiriki moki libile kiringo sesi limulimi kipori libile kiringo sesi limulimi.
Ndingathini tshona ngamalanga ndifuna ukubamba kakhulu Rhadebe kuzawuthi kuhlwe uyaqonda. Rhadebe, xa ujongile apha emculweni Rhadebe, ngakumbi apha ekhaya, ingaba ke mhlawumbi iimvumi okanye ke mhlawumbi abanye abantu ke nje xa bebhala Rhadebe mhlawumbi ingaba babhala kuba befuna ukuhambisa ixesha okanye mhlawumbi ikhona intsingiselo abayigqithisayo? Ndibuza kuwe Rhadebe.
Angeke ndithethele abanye abantu,
thethela wena Rhadebe.
Ndizawuthi mna andibhala
ke
ndibhala ndidlulisa umyalezo ofika kumndilele amaphupha ofika kumndihlelele nje ufike nje into ithi nantsi into nakunobangela thetha ngayo
nantsi into ithisa umzi
ewe thetha ngayo phinde futhi mhlawumbi ndithi ndihleli nje ilizwe limnandi lenzi uba ndithi hayibo
awulali Rhadebe uphangela ubusuku nemini
mandithi kuthiwa kukho lingalaliyo emntwini
hlali hleli
mandithi yiyo ke idibanisa mna nothixo wam
ke
nguye othi maxesha onke athi hayibo nantsi
yabona uthetha kamnandi Rhadebe xa usithi kudibanisa nothixo wakho. Ingaba uthunyiwe usenza le nto yenzayo Rhadebe?
Kuyawuba njalo
kunjalo
makube njalo